girls on your show juice. No chasing them, only coming in Joe's. I saw Sadada, chasing Sanadada, Safio, Sasakazi, Poco.
Boys on your show juice. To know chasing them, only coming in Joe's. Asasakaka, chega sana kaka, safio sasa kazi kwako.
Mihamisi mnyuma na mwene Yesaya. Milango mikwanje wazi tupo mbio ile mbaya. Tabasamu anzia na kuishia usoni foya. Ni safi zaidi ya maelezo, ni safi hakuna kugwaya.
Why after rap stop and many wanna fuss up on me chongo di magore mari ile make to chapa. Sisi safio ipo ulu nafsi ya kurusha ro. Check a bus, come on and make a pillow drop.
Haijavunjwa haitaungwa kwa ulimi na thibitisha. Kwa popote nendapo bado panga na iwakilisha. Nyimbo ni zaidi ya mistari tofauti sana na freestyle. Hamwezi kwa makini kama hamjaliona hili.
Sina daraja, sina level ya mtu kusema na hicho ndo kitu kinachofanya baadhi ya watu washangae. Sema na watu mapoza yana dirivyo, ila weka mipaka wengine wana mauli jo.
Girls on your show juice, no chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana dada, Safio sasa kazi poko.
Boys on your show juice, to know chasing them, only come on in Joe's. Asasa kaka, cheza sana kaka, safio sasa kazi kwako. Muro na kwenda watu kiu hayakata. Inonyesha raa kila same wanaitaka. Usishagae mina kauta kashuka na masai. Na kausha chupa tu ila zifanyi pombe kama chai.
Hapai wai hapai fei aka sensei. Na hili jeshi mku crazy GK. Panga hii leo hii East Coast kama riri kwa chumba ndo namna hii. Parental advisor ina wakilisha chanza hii.
Asa pale mchumba kiwa pembeni. Mini kinyone neri afia kila mbakoni. Demo kibongo mulize kama na boy. Atajibu sina nekwa na ayupo kenda mtone. Ii Twitter fashion, au mchaga machon. Au professional fix, aka Boshin. Au ndo babu kubwa, freshi tu. Ata mind me, ina unapowa tu. Main title shower.
Girls on your show juice. No chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana dada. Safio, sasa kazi poko.
Boys on your show juice. No chasing them, only come on in Joe's. Asasa kaka, cheza sana kaka, safio sasa kazi kwako.
Njoonyeshe uwezo wako, njo ucheze karibu nami. Ni wakati wako mesho, ni wakati wa mabinti.
Kama DJ hodari, MC mzuri ana style demu mkali. Deza nae, tumziki ukisimama atakuja kwangu sona tari. Kama unatoso liulize, ubaya ama mfukara. Mustake kumimani,
gomani mbela shira. Fela, ukiwa nazo utajua nini mara shira. Dane kuna party, nje no parking. Warembo kibao, kila mara, hi hey why.
Ni dam dam milele, mabinti wanongeo. Kipenda njo kifuwa wazi, washikari wanazingatia. Sinite the sexy mo. Sita yavama jukumu yako kigombana na mwanako. Lewa kama kilu nazo.
Kana ilikuanja, street park abugi. Wendo na cheza wale kawa na tingisha body. Indo party, naona kira same bize. Oya mzo mabinti, wacha mzo komesho ni marize.
Girls on your show juice. No chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana dada. Safio, sasa kazi poko.
Boys on your show juice. No chasing them, only come on in Joe's. I saw Sakaka, chasing sana kaka. Safio, sasa kazi poko.